Ajá. Aló.
Kazi ni chizi, nyumbani baba. Na kama namba, inamba namba tasa. Bali ni mbizi, angani mpawa. Oho, ikesi shakwa ngumu. Papa, 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 paza kichwa. Mungu kakumbaka liyo sura ya baba. Tata, 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 katisha. Mungu kakupasa liyo wahonge. Wangapa metupenda, umondoka, jarudi. We live once, tukiondoka, turudi. Watoto,
bombe,
bombe.
Watoto,
watoto.
Bombe,
bombe.
Watoto.
Aha.
I make them my dreams like a day on colors. The land in a coma, let me they follow. Toute ma vie j'ai travaillé, can never follow. Other, 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 more change, change. Smoky my city. Ita babi, be back with a bad feet. Other, 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 more change, change. Smoky my city. Ita babi, be back with a bad feet. Oh, my life is so fine. My girl is so fine. My music is so fine. I'm loving my life. We gon' be alright, alright.
Mata shosho, tamwe za limbongo. Nazimi zika kongo na matisi likolo. Mata shosho, tamwe za limbongo. Nazimi zika kongo na matisi likolo.
On y va, on y va, on y va.
Wangapa metupenda, umondoka, jarudi. We live once, tukiondoka, turudi. Watoto,
bombe.